Hey yo, TC, what's going on? It's Glaka the Commander, Umuamu Mkaka, Lego.
JVT, yeah.
Kuhunangani tagulisha katumangu ni muaume kuombesha. Uti wikele finga ngoshe kuwendo tatibomba. Kuhunangani tagulisha katumangu ni muaume kuombesha. Atidisa wanji mponeshe ni mara. Tafi womba
kuombesha.
Tafi womba
kuombesha.
Tafi womba
kuombesha.
Tafi womba kuombesha.
Wabza shibe subari tutemwa sana. Ama shibaranja tulesa mukuya mona. Nomba fwebe neta tuposa komano. Lelo chachine inina asumina. Banje berachi we mwana wanji pachalo kwena. Kuombesha isikulu wafirwa kwena iwe. Watangisha iwe uchakolwa. Tulepo yoka chule pano ni pachalo uchinje mivele. Muno ni mukalale mwana wandi kwena. Iwe salapuka ichalo chalishupa. Ichalo chalishupa. Ichalo chalishupa. Pakuno kuipakisha kurwisha. Noti kuikalisha. Noti kuikalisha.
Nalichagulisha kasuma ngori mwaume kuombesha. Ngoshe kuwendo tatibomba. Kuhunangani chagulisha kasuma. Bori mwaume kuombesha. Noti wikele fi. Atidisa wanji mponeshe ni mara. Tatibomba
kuombesha.
Tatibomba
kuombesha.
Tatibomba
kuombesha.
Tatibomba
kuombesha.
Baibi pachalo ya likosa. Mwandi boy wende kwewa. Pachalo mwandi nipalobe. Noti kukonkerela umunobe. Hatino yumairo kuchanja fuwa. Eno yumairo kuchandisha. Kutifia titika. Patiteri onse enga kuafua. Kuko safe mune iwe parobe. Pantuchine tufialo wanubo. Kuko safe mune iwe parobe. Pantuchine tufialo wanubo.
Unangani chagulisha katuma. Ngoni mwaume kuombesha. Ngoshe kuwendo tatibomba. Kuhunangani chagulisha kasuma. Kwari mwaume kuombesha. Noti wikele fi. Atidisa wanji mponeshe ni mara. Tatibomba
kuombesha.
Tatibomba
kuombesha.
Tatibomba
kuombesha.
Tatibomba
kuombesha.
Awanobe boy vale cherela. Iwe na ushala. Kelefe atikwena ineresa wandi akaponya mwana wandi nkadia. Isitezi wime wiko zereshe. Na iwo konkeko ufuae mwae. Numba na wikana. Na wikana pi. Inzala ye nanga ya kusuma. Nishwamba ukutanda ula. Inzala ye nanga ya kusuma. Nishichikwena kumanobe.
Kuhunangani chagulisha katuma. Ngoni mwaume kuombesha. Noti wikele fi. Ngangoshe kuwendo tatibomba. Kuhunangani chagulisha katuma. Ngoni mwaume kuombesha. Noti wikele fi. Atidisa wanji mponeshe ni mara. Tatibomba
kuombesha.
Tatibomba
kuombesha.
Tatibomba
kuombesha.
Tatibomba
kuombesha.
Kuhunangani chagulisha katuma. Kuwendo tatibomba. Kuhunangani chagulisha kasuma. Bori mwaume kuombesha. Noti wikele fi. Atidisa wanji mponeshe ni mara. Tatibomba
kuombesha.
Tatibomba
kuombesha.
Tatibomba
kuombesha.
Tatibomba
kuombesha.
Graka Bushe 90 years na 90 days. Konkerele woy, pacharo kubwa mbesho kachula pofye ngorero lera 90s inga ni 90s. Isafye CK woy, ture popa FF kuna woy. H2S CK Shankondo.
Fedwap.com